100.
Hello, bella jinsi unacheza umeniweza hadi kero unavyotiririka tiri tero anisha kuwaga mateka umeniweka hadi selo izo kachiri saga gajere koyo mia mo signorita Ijumaa Jumamosi kifika Raya popo ni giza Nageuza saa moja saa tisa Na wawasha na Tikila sha Tikila yeah Tikila yeah Tikila sha Tikila yeah Tikila sha Flow Bambi bambi, iyo michezo mimi nitapata dhambi
Do salari
Anisha weka kambi, staki wakura ndie dandie Oh baby melanini, I like it when you go down Mikogo kama jini, umeniroga ama nini
Tell me fun things on the floor, me and my guys really wanna know If they want more drinks we wanna show Spend my money, I take it
Tequila yeah, tequila yeah, tequila shot, tequila yeah, tequila shot. Flow. Karibu na mimi unionyeshe vitu vyako Unavyoshuka gamba kachini ukipanda gate nani so Koyo mia mosi nyorita Ijumaa Jumamosi kifika Raya popo ni giza Nageuza saa moja saa tisa Na wawasha na tequila shot
Tequila yeah,
tequila shot,
tequila yeah,
tequila shot,
tequila yeah,
tequila shot. Flow.